bazalwane bami namhlanje lapha enkonzweni soba nomshumayeli oqhamuke Malawi umnomzane unkosikazi. Amen. Abolishini wena ntombazane ekhiphisisu nawe uyokhishwa embusweni ngoba le mini iyeza nakuwe wena mfana ophikisisu usiphike ngisho sifana nekhanda lakho nawe yophika inkosi yakho ngoba le mini iyeza nakuwe nawe bhunundini ohudula umuntu ngemoto ngenye imini yohudulwa phezu kwamalanga besihogo ngoba le mini iyeza nakuwe ayihlabe imthente ayihlabe kwagcwala ngaphakathi. All the oxygen, all the oxygen.
Sibona ngemoku, mokure na ya kukoro upa holy oxygen.